Watengera ministry yebyobulamu yenyamide olw'abantu abakulukuta enteekateeka za gavumenti ez'ebyobulamu ezitali zimu naddala ezikwata kugema abaana kyebagamba nti kiviiriddeko abaana bangi obutagemebwa okusinziira ku muteesiteesi omukulu wa ministry eno Dr. Dan Atwine Kampala ne wakisoze disitulikiti ezisinga okubaamu omuwendo gw'abaana abatali bagemeya bangi ng'entabwe bwe bakubazadde baabwe okuwudiisibwa abantu abeenoonyeza ebyabwe nti abenonyeze byabwe enti eddagala likozesebwa mu kugema lirina obulabe ku baana baabwe ono kati agumiza abazadde nti eddagala lyonna gavumenti lyekozesa mu kugema abaana teririna bulabe bonna era abasabe bettanire okugemesa abaana baabwe
abantu abeefuula nti ba expert tibamanyi science eya vaccination ne balimba abantu ne babyogerera nga expert nolaba omuntu tamanyi na immunopathology nga talina ne pathogenesis process yamanyi akatono weka naye nayefuula ki expert n'abuulira abantu bonna nga vaccine zonna bwe zita abantu bikibikibiki so ekintu ekyo kyongeredde ddala oku abazadde abamu obutajja kuleeta baana ba Kampala wakiso ekyatukubisa omutwe abaana baffe abasingayo obungi abatagemeddwa bali wano ate wano it's not access kubanga ennyumba ku nyumba nyumba ku nyumba lwaki abantu tebasobola kutwala baana bane babagemu kyogola nti ne measles akyalemedde muno.